utabana gutindiganya zikamusanga awari agira umunje imisa nuko ajasiga mirongo chenariche akajya gusha kimwe yazimiye yazimiriye iyo kure iyo ayibonye itere yakubitugwa kaneze bacyane akayigarura mu busho aho ishimbeho natwe Yesu nawe ma kuduhamagara arahamagara arahamagara atimana umunduye ababazwa cyane nuko wavuye mu rwuri arakwinginga atimana wanjye garuka mu rugo Amagara arahamagara arahamagara ati mana umunduye ababazwa cyane nuko wavuye mu rwuri arakwinginga ati mwana wanjye garuka mu rugo Natwe Yesu, nawe ma